Harry and Luke.
Henwood.
Henwood on the beat. Yeah. Safu meza mbili, mwana mai. Angofuna love ya mpaka mpaka. Afuna nikale nzake, bambo wanake. Saza muleke mpaka mpaka. Mpaka mpaka hani oh. She wanna me forever. Mpaka mpaka hani hold you well together. Mpaka mpaka hani.
Yeah yeah.
Be wendi ne matelo. Mpaka mpaka hani
yeah. Caruso. Yeah yeah. Loyalty, loyalty. Safuna zambili kwa ma loyalty. Love of my life, I've been loyal D. Sindi mwenda njomba, I indi makonda D. Yeah, I love you that I make you smile. Promise me that if for a little while. Usa zandi siye, you my ride or die. Na uzolo wela heve, iwa suit and tie. True love, baby mama, my baby. I do love you, so kangana kumazele. Siza ching chong, sama fight, sika kwele. On sokonda na jeni jime panzele.
Safu meza mbili, mwana mai. Angofuna love ya mpaka mpaka. Afuna nikale nzake, bambo wanake. Saza muleke mpaka mpaka. Mpaka mpaka hani oh. She wanna me forever. Mpaka mpaka hani.
Baka baka. Yeah, it's been 3 years and 4 months. I've stopped searching. I'm in love with the love that you beg. And I promise forever, but isn't that too soon? Just I forget what fun I never just pomela me.
So matuka pamozi zi ma beba. So hakana bakulu zi ma beba. So kisana mubasi zi ma beba. So kena nandi mapilo zi ma beba.
True love, baby mama, my baby. I do love you, so kangana kumazele. Siza ching chong, zama fight, zika kwele. On sokonda na jeni jime panzele.
Safune zambili, mwana mai. Angofuna love ya mpaka mpaka. Afuna nikale nzake, bambo wanake. Saza muleke mpaka mpaka. Mpaka mpaka hani oh. She wanna me forever. Mpaka mpaka hani.
The way you kiss, the way you touch, the way you look, the way you
baby Wendy Kawawa.
Baby Wendy Kawawa.